Ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga ekyagana Bureau of Statistics UBOS kiri mu kufulumya alipoota ekwata ku byenjigiriza nga bwe biyimiridde mu ggwanga. Alipoota eno kitegeezeddwa nti yakolebwa wakati mu kukwatagana ne Minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo. Alipoota etunuulidde ensonga ezitali zimu omuli obungi bw'abayizi mu ggwanga mu matendekero ag'enjawulo okuva ku primary okutuuka ku matendekero aga waggulu. Obungi bw'abasomesa, ebikozesebwa ku masomero omuli obukaabuyonjo, ebifo abayizi banaabira engalo, obungi bw'ebibiina bye bakozesa mu kufumba, obukulembeze bw'amasomero n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Abakulu mu UBOS bagamba nti alipoota eno ya nkizo okuyambako abateekerateekera eggwanga okumanya we bagwanidde okuteeka essira naddala mu byembalirira, okuteeka obuweereza n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo.